for the glory of the Almighty.
Exclusive from ZambianMelodies.com.
We make bangers. Fry.
Can't put worldwide.
Survivor, ala bofya bongo bongo ni magaiva. Kala ifika njiba kamini na saliva. Tabaishi watifu moyo na vika tiraiva. I'm just a passenger mchila ya bachise. Sininga wale vena baba fe mutuse. Tabachala shapo ikavas minga duve. Basetinga na buffet, I just want to say.
Ni mwevo, mwafisha kuku mwako upya. Mwasunga pako mwako kupwa.
Thank you for the life that I live. Thank you for who you are to me. Some still don't believe in you. How can it be? If you soon lose your wing, you still cannot see. From the birds in the sky to the fish in the sea. The sun and the moon and this air that is free. I guess umuntu had a shupake. Mulenjele langana raba koku kunkula. Ukucha shabari shonse shita musumbula. Gakade na fwachisa tana chari mpingila. Bati passporti wa shiema mwari ndindila.
Mwase mafyo mwambita mwele sata munsha. Mutina tetule fisendo mwana wandi tusha. Mwema sungiri nani mwe. Mwema nchingiri nani mwe. Mwema mbakiri nani mwe. Mwele sana totela, na totela. Ni mwewo, ni mwewo. Mwafisha koku mwako upya.
Ndundi kafekaba na mabandeji. So it's easy to take it for granted. Tubugisha bashie manga tuwa bastrandeti. Batile keni newunda ndeko Sancho. Mungo mamuma sese na mabanjo. Kumabanga, baka kukesho. Bambina bafuelo nebo shaba sipesho. Mwansadide shila bako nebo. Nimwe mwampane jalantale anyimbo. Nimbuka na futi evidence Jehovah kumudwa nipatuti.
Oh.